Bengidabule emazweni, bengidabule emazweni, funa isithando sami. Angkosi ngicela uzungisise, angkosi ngicela uzungisise, bangandise gold. Bengidabule emazweni, bengidabule emazweni, funa isithando sami. Angkosi ngicela uzungisise, angkosi ngicela uzungisise, bangandise gold.
Yazi ntombazane, ukuthanda wena sibusisi, uthando lami nawe baby strong, akulona lenkohliso. Impili isimanga yase ndingiyambonga uThixo, fike ngena ntombi ingajoli wena wayijika izinto. Esh, ngathi ngiyaqala nokuthanda umuntu. Why? Ingoba wena ngikuthanda kakhulu. Wow, ngifuna mungihaga ubone uNkulunkulu, ngifuna ube undlunkulu, hhayi ulwa ukucula noBig Zulu. Ungichaza amasuplasha uthi njabulo ngiyakuthanda, ngikubambe ngesandla inhliziyo yami ishaye ngamandla. Yazi, mungekho njalo ngifike lokukhala, ngisuke seqasa-ke inyembezi kodwa ngizama ukuyibamba. Hey, phela mina ngithanda wena phela. Uthanda wena kumina kuyona ipeer pressure. Esh, yes, I hope you understand ukuthi ngiba happy njalo uma si together.
Bengidabule emazweni, bengidabule emazweni, funa isithando sami. Angkosi ngicela uzungisise, angkosi ngicela uzungisise, bangandlise gold. Bengidabule emazweni, bengidabule emazweni, funa isithando sami. Angkosi ngicela uzungisise, angkosi ngicela uzungisise, bangandlise gold.
Yo, phela wena nje withemba lempilo yami, owner yemizwa yami. Pillar of my strength, ngiqhuqhuzela mangizokhathala. You the first thought into my mind, mangiqala ukuphaphama. Bengisajubelela isithandwa sami, ngiyophandela wena. Bengalula ngiduke nenhliziyo, yona eyazi indlela. Mangidlala inkumbulo, i-video call ebingivezela wena. Ngesikhathi ngidabuka kwanginesicelo engangicele sona. Ngathi isithandwa sami, ngicela ingane ezongigcinele sona. Ngokufaka indandatho, mina nawe ngifuna sikhande i-future. Lapho engizoya khona isithandwa sami, ngeke ngilenze iphutha. Ngoba ukuluza wena amabhebesa, ngabe ngenza ubuli. Ngifuna ukukuthembisa nenhliziyo, and angisoze ngayiphula. Faka nothando to my heart, ila ngena la ithula. Ngomnika nokhiye wenhliziyo, uma ufika uzovula. Ngoba ukuthola wena is the best thing I ever did. Njoba ubona ngoba sithando sami, ngifuna ukufaka
emazweni. Bengidabule emazweni, funa isithando sami. Angkosi ngicela uzungisise, angkosi ngicela uzungisise, bangandlise gold. Bengidabule emazweni, bengidabule emazweni, funa isithando sami. Angkosi ngicela uzungisise, angkosi ngicela uzungisise, bangandlise gold. Bengidabule emazweni, bengidabule emazweni, funa isithando sami. Angkosi ngicela uzungisise, angkosi ngicela uzungisise, bangandlise gold. Bengidabule emazweni, bengidabule emazweni, funa isithando sami. Angkosi ngicela uzungisise, angkosi ngicela uzungisise, bangandlise gold.